さん。
Mtoto kwenye mechi na mpanga shabala Tena amedamshi zaidi hata ya kaja Ananifanya niwe top hata kama sija Na moyoni amenivuta kama moshi wa sigia Sisiki, sikiki, nime fall in love Sikiki, sifikiri, nime fall in love Sikiki, sikiki, nime fall in love Sikiki, sifikiri, nime fall in love Toto amedamshi,
amedamshi bala, damshi bala
Toto ametisha,
tisha bala, tisha bala
Toto amedamshi,
amedamshi bala, damshi bala
Toto ametisha,
tisha bala,
yeah, yeah.
tisha bala
Niyo shepu na sura, kitembea Oh mama e, mtoto chotara, kafara, yandama e
Unanifanya niwe moto bara, kusaka chapa Hiri niwe nawe, mtoto akiringa, mina vimba Na mkanda e,
sisiki, sikiki, nime fall in love Sikiki, sifikiri, nime fall in love Sisiki, sikiki, nime fall in love Sikiki, sifikiri, nime fall in love
Toto amedamshi,
amedamshi bala, damshi bala
Toto ametisha,
tisha bala, tisha bala
Toto amedamshi,
amedamshi bala, damshi bala
Toto ametisha,
tisha bala, tisha bala
Asana kute Kenya,
do cheke, do cheke
Ata kama umenuna,
do cheke Do cheke
Ate na kute Kenya
Do cheke Do cheke
Ata kama umenuna
Do cheke Do cheke
Jaumbe entertainment
Do cheke
Cheshe shetani
Do cheke
Shade do, shade don't